Blackout Media.
Mbalule zidide. Wait on the Mbalule.
Hey, Walker.
Bale.
Chenzo.
Oi moba wa meneni matimba so. Sidala mbale. Nere na my reasons. Oi fwaka ya meneni mapema so. Ugukubema mbale. Kule na my reasons. Yeah. Kaleza sini kumwachabe. Nere na my reasons. Moba sini kumwachabe. Nere na my reasons. Kaleza sini bema chabe. Nere na my reasons. Faga sini bema chabe. Nere na my reasons.
Unisi
I fly and Photoshop, Mr. Makasi.